Kido ndani ya Bokas ENT ndamboni my boy man DVD oh leo na yandika CV heta mtataga mtakonda kama na HIV misifa kibao kaduri yendo babalao kaka yao mikiba kuna moza nyama yao nina fikra chanya weni hasi nafikiri kabla kufanya ritungo zi make sense oh punch after punch kila sentence yes I know I deserve to be the best style siyo copy cut paste you know what snitch go to hell kwenye kuboom kaba mitishio kapopo bawa spane puwa kataka utazi wete madawa hawa habi na damu wabaya kwani tusende sawa kama Adam na Hawa usawa kwenye kaya ya Jakaya kidore kimoja blow akipunji chawa chawa hip hop bila madawa napochana sio na domo we mrakaya
yes sana na fire 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 mpaka wapinzani wanagwaya gwaya haya mashabiki na kuapeleka haya 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 Fire, 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 mpaka wapinzani wala gwaya, gwaya, haya, mashabiki na wapeleka haya, haya.
Nafungua kinywa piga kimya rovo fungwa mdomo kimya kimya na wafinya hita hiti bila promo wana tera zihayo wanapokwaja tu kwa steady blow kima sirai sasa meke huka mtaji so wanaweka yes kwenye no ren bichwa vya kuku memsiwe pesi dero kimbiri ya viduku wuse hipa kwa yuze mwagwe pombe kama di dido dani ambo kazi jamboni mandividi aina kustachi ni kwa tachi tu punch after punch vigogo anakuna toma kutwaza tujui lunch misi ya mkeme ya mku mina keme ya mahova tibu donda siwe ku ni heri kabaki ko ni heri kabaki ko superstar maraya hauna thamani kama luru wema bila hekima wezi ngaa kama nuru
fire 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 mpaka wapinzani wanagwaya gwaya haya mashabiki na wapeleka haya haya fire 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 mpaka wapinzani wanagwaya gwaya haya
Chicago leader some bro come on haya haya
feeling choice ni punch lies it talk online ziko cola ni joke cola ni rock forum ni vote healing voice kwa mic ya zina kazi ni sipo cho rap still noise no boy anomba molo akizani ndo rebo nani top up deal ni record feel michezo isije ikasiri marengo jihendo engo za maribo kitengo cha marikale psychological mob pale plani kurop kwa mdogo kamshale chezea sekunde mtime fog wakalale kisha timba na msumare masai moja toshi kuzuia AK-47 iki approach bye ulielala na pochi
fire 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 mpaka wapinzani wana gwaya gwaya haya mashabiki na wapeleka haya haya haya